moto, wacha moto ifanye kazi. Shughuli keme jipa piga pamba pasi. Rende kwa senkeni mwendo kasi. Ukipatika na wrong side blanda basi. Panga inapapasa shingo, kata igwa utakatwa shingo. Ukibleki uneza nyanganywa figo. Kuna donga Nairobi ya nakudingo. Jango si miti una expect. Kabe yangu fiki only respect. Nani objectify na ku object. Na ku set up na ku off kanko on set. Toothless kama Cynthia. Kuna face plani ya tuonyeshagi media. Get power kila mtu atakusimpia. Bado kipotea same pace watakukimbia. Keep jogging mpaka nichoke. Keep balling labda ni sote. Hii ni Kenya lazima tukope. I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Keep jogging, mpaka ni choke. Keep balling, labda ni sote. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Koneza adapt, lota survive. Wedded walk ama uko live. Una strive ama life inakupipe. Una jilike ama likes inakuhype. Screen light unalenga daylight. Healthwise direction ni haywire. Both na yongeza percentile. Bila haya uneza jenga empire. So na jitokeza kaki wini shine. Both ni judge mindo na jidefine. Destiny set mungu ndo ali design. Usiniweke kwa box mingu muku confine. Freedom ya Paulo na Sila. Mi bado sina na safisha mwili nikijenga jina. Niko idha ya mili ya wajenga sina. Mpaka ikuwe mingi ni bandigo cleaner. Keep jogging mpaka ni choke. Keep balling labda ni sote. Hii ni Kenya lazima tukope. I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Keep choke, mpaka ni choke. Keep balling, labda ni sote. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke.